Theresa May waa ra'iisul wasaare ugu horeeya ee Britaniya ee booqasho ku taga dalka Kenya oo hore ugu gumaystay waddankaasi tan iyo booqashadii sanadkii 1988 ay ku tagtay waddankaasi ra'iisul wasaare hore ee Britain Margaret Thatcher iyadoo ka hadlaysay magaalada Nairobi Theresa May waxay ballan ku qaaday iskaashi dhaqaale oo xoog leh iyo mid bayaac mushtar oo dhaxmara Britain iyo waddanka Kenya.
So as Britain prepares to leave the European Union, we're committed to a smooth transition that ensures continuity in our trading relationship with Kenya, ensuring Kenya retains its duty-free
Europe. Waxaa naga go'an inaan fududeyno kala guurka si loo xaqiijiyo inuu sii socdo xiriirka ganacsi ee aan la leenahay Kenya iyo in la xaqiijiyo in waxyaabaha laga soo dhoofiyo Kenya aan laga qaadin canshuuraha garoomada si ay u galaan suuqyada UK. Iyo inaan dhisno bayac mushtar iyo maalgashi xoogan si aan fursado ugu abuurno ganacsatada iyo macaamiishooda. Theresa May waxay kulan la yeelatay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kulankaasi oo ka dhacay aqalka madaxtooyada ee magaalada Nairobi waxayna ka wada hadleen sida ay labada wadan isaga kaashan lahaayeen dhinacyada ganacsiga, maalgashiga, dhismaha xasiloonida iyo la dagaalanka argagixisada ee geeska Afrika. Theresa May oo booqasho ku maraysa wadamo ka tirsan qaaradda Afrika waxay hore ugu yaboohday adduun ka badan $5 bilyan oo ay ku taageerayso dhaqaalaha wadamada Afrika. Kenyana waxay ka mid tahay wadamada sida weyn baahida ugu qaba maalgashiga shisheeye, kuwaasi oo shaqo iyo fursado kaleba u abuuri kara mujtamaca waddankaasi ee sii kordhaya. Peter Kawanja oo madax ka ah macadka siyaasadda ee Afrika ayaa ku doodaya in Kenya ay fursad muhiima u tahay shirkadaha Britain.
I think Britain wants good relations with Kenya as well as a market, an expanding market. Kenya is now almost 50 million people. It is tapping into a larger market.
Waxa uu yiri waxa ay ila tahay in Britain ay doonayso xiriir wanaagsan inay la yeelato Kenya oo suuq ahaan sii ballaadhanaysa. Kenya waa 50 million oo qof ayuu yiri. Waxayse ku furan tahay suuq ay ku nool yihiin 250 million oo ku kala nool wadamada la isku yiraahdo Great Lakes, laga bilaabo Koonfurta Suudaan ilaa Ethiopia iyo waddanka Tanzania. Sidaasi darteed ayuu yiri Kenya waxay fure u tahay suuq weyn. Waxay kala xuduud u tahay ayuu yiri suuq ballaaran oo ku yaala bariga Afrika. Britain waxay doonaysaa inay u tartanto suuqaas. Gritson Kiara waxa uu dhaqaalaha caalamiga ka dhigaa jaamacadda Nairobi.
So therefore it is to the advantage of both the UK and the African countries to understand each other.
Waxa uu yiri waxay faa'iido u tahay UK iyo wadamada Afrika labadaba inay isfahmaan si aan uga faa'iideysano fursadaha ay labada dhinacba bixinayaan. Su'aashu waxay tahay ayuu yiri sidee ayaan labada dhinacba uga faa'iideysan karnaa. Booqashada ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ay ku tagtay dalka Kenya waa lugtii ugu dambeysay ee safar ay ku kala bixisay wadamada Nigeria, South Africa iyo Kenya. Booqashadaasi oo qaadatay 3 maalmood.